dunia yuko mbaya sana. Lord Zama amesema. Okay, Emma Kiss, let's go.